You know what? It's DJ 7, man. Worldwide, baby.
Mapenzi kede, kakanogop. Na nipa wazimu, naropoka. Kama nimekunywa mbegu, nadondoka. Melishwa usembe, narozoka. The way you dancing, my baby, oh.
Kata.
Maliza mwezi, oh.
Kata.
Nibi kwa sikio, yani na hema kanikombio.
Kata.
Vuruvuru, baby, wanivuruga.
Kata.
Tumelewani kizungu na kiruga.
Kata.
Yani baridi kavile tukochuga.
Kata, kata.
Better sound.